ngilandela kuleli lizwe maye yebo umhlaba lona sonke singamavisitha akekho zophila naphakathi sonke sizofa omunye unendlela yakhe kodwa nami nendlela yami awumayo tuzosala kase phambili ngimoni ngosuku lwami lokugcina sengathi ngiyabona mina maye
abantu bekhala mina sengihambile
yebo ngosuku lwami lokugcina sengathi ngiyabona mina maye
abantu bekhala mina sengihambile
kodwa maye bekhala
abantu bekhala
kodwa maye
mina sengihambile Tunzana, esweni
nisha. Abantu bekhala,
abantu bekhala.
Kodwa maye,
mina sengihambile. Kweli matunzana, esweni nisha.
Usizi kubantu bami,
abantu bekhala.
Lo mama sembethi,
mina sengihambile. Kweli matunzana,
maye usizi kubantu bami,
abantu bekhala.
Lo mama sembethi.
Kodwa
maye bekhala
abantu bekhala
kodwa maye
sengihambile kweli matunzana esweni elisha
maye bantu kwelisha
maye kwelisha
kodwa maye
kwelisha maye kwelisha
kwela
mazu
maye bantu kwelisha
maye kwelisha
kodwa maye
kwelisha
Wedi pesu
Wedi pesu
Toma singeza nila
Yonginze nitulala
Maye
Yonginze nitulala Ipege kayale Maye wedi sha
Toma singeza nila
Yonginze nitulala
Maye
Yonginze nitulala Ipege kayale Maye wedi sha
Toma singeza nila
Niso twala mate
Maye
Utwana umhlabathi ipheke phezulu maye ngomfana
noma singeza nila
sizowathwala manje
maye
sizowathwala umhlabathi sipheke phezulu maye ngomfana
noma singeza nila
sizowathwala manje
maye
sizowathwala umhlabathi sipheke phezulu maye ngomfana
Vanilla,
ngiso twala manje.
Maye
ngiso twala umhlabathi. Ipheke phezulu. Maye
sizofiswa sonke bazalwa.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
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 Sizofiswa sonke thina.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
Maye kwelisha.
Maye
kwelisha.
Kweli pesu
Kweli pesu
Toma singeza nila
Yonginze nitulala
Maye
Yonginze nitulala Ipege kayale
Toma singeza nila
Yonginze nitulala
Maye
Yonginze nitulala Ipege kayale Maye wedisha
Toma singeza nila
Niso twala manje
Maye
Niso twala umhlabathi Ipege phezulu Maye ngomfana
Toma singeza nila
Siso twala manje Sizothwala umhlabathi sipheke phezulu maye ngomfana
noma singeza nina
sizothwala manje
maye
sizothwala umhlabathi sipheke phezulu maye ngomfana
noma singeza nina
sizothwala manje zothwala umhlabathi ngibeke phezulu maye
sizofiswa sonke bazalwa
maye welisha
maye welisha
maye welisha
maye welisha
maye welisha
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 sizofiswa sonke thina
maye welisha
maye welisha
maye welisha.